bubble made it.
Mi number sela media.
Yeshe giza tungi. Kasa zikosi woni, shabu itakungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele upwepo wakati na skimbili ya chips vumbi. Yeah, sunona siko sagi tagi ubafu. Drip so hard, lakini navyona nikupe makafu. Chips aziku shibishi tu zina kufanya utoke mashafu. Uropo kaji ni kazi ya bure na pia ni kazi ya kipumpafu. Miskufichi kama ni fala fala. Feeling like tizi, rapping these bitches kama ni sala 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 sala. Hamna pozi kama ni ndala ndala. Pesa ilali, mama ni dancing kama ni gwala gwala. Speaking of low key, mimi to kiki song kifanya kiki cinema. Tukiacha kuhead goma zina bamba ndoivo tuwa mtaki kusema. Mlie mtuma tumesha kalisha tena subuhi na mapema. Wapo ambona jalibu kubana lakini ngoma zina penya. Penya! Woo!
Yenshe giza tungi. Kasa zikosi woni, shabu itakungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Kazi nzuri na sio tumbuwe mbuna kama hautaki bus. Cheese belly, chepe kali, limetupuwa kwa kati. East, west, north, south, katika yangu upati. Utafika la mkuti, utanione la mpati. Show, kali, bay, bay. Big boys, that swags, ey, ey. Wanangu watu wananiti chamalu na wanajua siongei. Kutona kwenyewe mara moja moja jupande sawa tutukei. Mimi ni new school plate namba mpya namba ni EEE. Tusha chukua sana TMA, tunelekea BET. Trust the process, unaona atua, tunasemaga TTP. Utamu wa wish in the mother sky, namba rapa wa GGG.
Yenshe giza tungi. Kasa zikosi woni, shabu itakungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.